Daddy Lasso.
No, never miss the edge.
Defender.
Kama kawa siku sa weekendi, hata kazini mimi si attendi. Nina mteke the best flindi, na ubavu wangu wa lefty handy. Vazi gani mamu na vao, nataka leof kweni unipirao. Biji gani kwani na fao, kama utaki mami tuende kwa bao. Hakuna shaka tena kama japa, zidi kunipa mami penze kicha. Napotoka nawe kwenye mita, watu wapagawe tunavunga. Sista du tuende ghetto, tuka seto, nika play kama toto, nifanye mento. Yogo nika wike, kokoriko, weke chungu nika pike, nikuwa na mwiko. I make sure, hakuna malalamiko, nikito suwa, suwe unaniganda ghetto.
Weni mkalu, menipendeza, sani umbe wapi?
Umenikoshe bala.
Nijatishe bukali kachicho kengeza, weni beki mama.
Nimedata mama.
Oleo.
Tuka chili ndani.
Oleo.
Tuka chili ndani.
Oleo.
Oleo, ukachili nami.
Weni mkalu menipendeza, sani umbe wapi?
Umenikosha bala.
Nijatishe bukali kachicho kengeza, weni breki mama.
Nimedata mama.
Oleo,
tukachili ndani.
Oleo,
tukachili ndani.
Oleo,
ukachili nami.
Oleo,
ukachili nami.
Ongeza kunipeli joto ni kweke juu. Mina penda huu mtoko, I need new. Kisha tujitoka photo no like you. Lazima nipate jiko sile do dance. Nisha kutega kwa voko ni polo pants. Hakuna tena mshiko on dusty months. Jambwa ya ghetto mapito mwana umekaz. Nisha kutega mamito pembeni socks. Nacheza peg willy game ndani ya box. Nimesha figure sahem stacky nooks. Kama vipa shandum pembeni kiss. Mina penda zingum. Sista du tuende ghetto tuka seto. Nika play kam toto nifanye mento. Yogo nika wike kokoriko. Weke chungu nika pike nikuwa na mwiko. I make sure hakuna malalamiko. Nikito suwa subwe unaniganda ghetto.
Weni mkalu menipendeza, sani umbe wapi?
Umenikoshe bala.
Nijatishe bukali kachicho kengeza, weni breki mama.
Nimedata mama.
Oleo.
Tuka chili ndani.
Oleo.
Tuka chili ndani.
Oleo.
Uka chili nami.
Oleo.
Uka chili nami.
Weni mkalu menipendeza, sani umbe wapi?
Umenikoshe bala.
Nijatishe bukali kachicho kengeza, weni breki mama.
Nimedata mama.
Oleo.
Tuka chili ndani.
Oleo,
tuka chili ndani.